uthando lunamandla uyazi lingakuthatha lapha ungazithola usulapho wawo ukuthi uyobe khona uthando lunamandla uyazi lingakuthatha lapha ungazithola usulapho wawo ukuthi uyobe khona ngoba uthando lunamandla uyazi lingakuthatha lapha ungazithola usulapho wawo ukuthi uyobe khona
Yeah.